Another way, Safa Carico again. Open up a mongo way to see you, it is a kawaida. Maranga pituna costa, at a same one. Nakurudisha kwetu tu maini kwa upya. Kwa kejo na ye.